studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisar sapo go lewru meh jena yamde sokido studio Tamani miden tawaye le maison de la presse do Bamako do jottino no do kabaruji di Umar way galo kanko noddertedo Mohamed Watra wonto boggi jambe to. Se kirabon kumpitite wide kasara goda kasen mata mato libito le cekiti yontere de passeport ngaji malin kobe ko yata sapo njita ton wattu jono walde no dr cp inde be kolliti wi no bonanda di gonde wadde to libito an wembi be sande be ngadan wadde do hen ko njugol walde wonde leledi meden di humininde yimbele dibbetebe wattu furbe kolliti wi wattu jono jamarde yara e kabaro hese hese be ngara wadde do hen ho njugol fa pama yalla dido kaytaji malin kobe jeena yimbele wobbe nato be leledi meden di sokko dido kaytaji walde yimbele jaabe foftere wattu jono kambe be duube kolli metti mabbe fewde e lamobe kollitiido kobe ndokkete so bami fa be foftere ko idum faddi sanne wattu jono be ngaddi noddango fewde e lamo tinno jeyal hono hani huccinirdi do golleji hore kambe gollob to suudu ministre humnino hakkunde mali e leedele goddo be puddi mutter mabbe balde tati illa kenyan wattu jono be dum bi an kaaja jobdiji mudo be ide di wonono sembe kabaruji dimi jogino do be tande di bismillah modon e hedade kasara goddo kasen wadi le cekiti yonternde le leedi libindi yimbele dartube fa nata kasen itali be taccita mayo geeci ngobe ketta ton holita wiyede le yimbele jita be wi'am passeport ngay sappo etati jitam le hen di fu passeport ngay sappo be bi di fu du yidi passeport ngaji mali non yimbele don jita maybe yobi yimbele sappo e go yimbele ko yata temedi do chapanta ton be ngol be jita ka fa handen walde neddo dr cp inebe ko litti metti mabbe wattu jono hono bonanda ji ngatteedi wakkati fu fewde e yimbele wittobe le leedi bindi ben bidu ben gara wadde do hen honjugol hono wori Mohamadou Samaseku
goto e horebe ONG Croissant Rouge leedi Libye holliti wiide nyande altenere nde tewuji robbe sappo yo e kanya chukalel jita man der dande mayo wuro Zawiya guddirdo Tripoli kiloji chapande joyi ka e lewi ONG o waka jun o ana tiide andede so beddo yo yoga e temendoro e chapande joyo wittobe njulibe yonter jabbide nde lana goddo imido nyande aljumare nde to Libye tun moko buri temendoro yimbe ngone mudun dun muti hakke chapande jion kebe hisude ka hakke temdoran dun no jitaaka anawara passeportuji sappo mo leedi mali tawadi on don nokku jonno tama jon en passeport be yimbele jabe leedi mali fedde be leedi mali njaltinaabe ana ima draji yala ana ande hoto jeya yimbele majjube be gollude HCR e OIM collectivité gilla fuddode hitande de ko buri ujunorom wobbe ngoni kedibe der mayo geeci mediterane kabar mudun no na sulini sanne kedde andarundu kanko procureur CPI o wadde wulitango fewde e fedde oni fatou ben souda holiti wide o mo metta sanne jogade kabaruji jottidi kulitoji leddi libindi latige nokure trafikaku bibbe adama fahande e lewi mako soudou saria cpi ndu na wundi e rentinde kabaruji kewdi bangal kala torraji ngadadi fadde mako holitinde wide soudou saria ndu na wundi e jewtude e hakkille waltido no horgul wawata dawrede do bonandaji bilidi e kabaru witobe leddi libibe
walde huminide mali kobe dibbete wakkati fu wartude le nokkobe kuliti metti mabbe leddi do golleji be bi jamarnde yara do hen hese hese wattu jono be ngadi noddango fewde e yimbele haybobe wittobe wakkati fu njola be be bi be jewto fa gas yalla yimbele majjube malin kobe an le hen na ngalale hen kede kanko noddete Ousmane Diarra kanko laminde do fedde ko mo hali do hen do faccitango mumini sendebu
ona essaye de contacter
min kaldi e fabotobe amen yalla be ben ballami andude do dawobe majjube iwi fa joni mi anda so bibbe leedi mali anay mabbe fa won kabaruji kolliti wiide won yimbele ana jogino passeport ngaji leydi mali kabe ngana bibbe leydi ndi ana wara e passeport ngaji sappo hewtaadi min dardi mabbe be nandami passeport ngaji di wakkati joni min baawa wiide so tawi bibbe leydi mali ana gonno e mabbe gila duubi tati na nay joni yonki dawobe ana keddo le mayo geeci kanyi le sahal ngaji minen kejaabe hala nanan e lamu o e papotobe adunaru ndu ana kani tewtude dabareji faabo ji kasingine dawobe yiriware dawobe anan kani faabede le nokkule mabbe ko yiriware wala nokkule mabbe kambar mu be tewtata yaade
nokko
se grab so ngabido be mala me ande galodo mbay niltirtol mijo jumodo no noddimi do dido numeroji di taw min do repondeur kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi fedde sagon tonde yimbe le njaabe foftere le leedi ndibe kollitiwide wattu jonono be ngorino e be tiida laaji mawdi sabide be kollitiwide so bami faabe ndi foftere ko be kokkete ko hejeta be ngadi noddango fewde laamo tinno jewto yalla hon dido golleji ngorri dum e tawede fu be mbi so laamo huntina himmeji mabbe di hore le ko warata ko be ngara wadde majereji kede kanko no dotto sori Ibrahim Sissoko kanko laami ndi ado fedde yimbe le ngobbe leyi walde INPS de ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Le taux des pensions c'est faible.
Pension ngaji amen di na pamdi sande. Bedari mo be pawata dum majji sato e sato dunno na famdi. Yo hakke joy le temdere ma tati le temdere ma dum didi le temdere ana tidi ono sapu le temdere en kay bede hen. So ni be ngatanal mi hakkilo e le ko rata ko min dawran maja. Hewti min naybe gonbe e foftere golle min mari munyal e sawrare. Min ngadi dun kaldal ka dum fu fe tawede min kebal sago amen. Ana hani lam o hinno kabar amen. Yalla be kunchana hore jogala min yibbe le naybe be. So ni wona non bibe amen be ana darani tapande jena ili temdar amsadaji galleji amen di min babata non fe wurde pension ngaji amen di yo hakunde ujinaji tati ujinaji joy kamara dun yimbe le gonbe foftere golle yoga latigi hononi yimbe le nyagotobe
c'est qui devient pratiquement des majang
wattu jono dun kambe gollobe suudu ministre humminu kabar hakuna maleleed ele godbe puddi murtere balde tati illa kenyen be do murtube kollitiwde be kajan jobdiji mabbe beyde be kokkedun jenaari kertinaade dun won kambe yimbe le gollobe le ndudo suudu walde de holliti wiide yimbe le gollobe tombe be furbe ngadi de do murtere kenyen nobe kollitiri wiide golleji fu mata katon kede kanko no docteur Hassan Sidi Bo le de do fedde won ko mo sifido hen do foccitango Muhammadu Samaseku.
Hande woni ko min puddi mutere golle balde tati tobbe sappo jeddi himmeji amen ngoni di min koliti lamu o min gadi non mutere golle lewru fevri jabbidu ndu won ko hawra non do mudun ciagal de do mutere minen e fedde dewral de tinini non ndu tarkur kawral nyande jenay lewru mars e misali ana e tobbe de ngenari du kake gullirdi di gollobe protocol leedi di kandi e kenye dun ngenari du faba golle diplomate en der ministere humanide leede godde ko min tagi wiide anya lam o dartaki bangal mudun woni ko min dawri mutra golle balɗi tati wakkat jun o jaati en gondi e yiltuyaade nder gollirde amen de so gonga haale mutra nde o tama no fewir jaati yusufa temdere ali temdere min mila wiide e litarki ministere o joni woni arande mutra golle heballawul hono ko hande ko
yewde yalla hono gede de fu kan tetirede kaborde muude en fa daake nokku goto kanko laami de do feddo holli tiwiddi do golleji DDR tanay koyde le laamu tumbuto kanye le laamu kidal dun e tawede fu be kolli tiwiddi ko warata ko golleji ngaran fuddude to gawoto dido golleji ngaran fuddude sappo e joy lewru meh waror ndo kidal kanye tumbuto jokkay dido golleji yubbo indo no yimbe la habotobe gombe tombe joddine kanko no dotta de zabi uddu sidi muhammed do kanko laami de do fedde kede ko mo haali do hen do foccitango muhammed Samaseku.
Je ne veux pas rentrer dans
Minata tale kabaru indugol mo hadi golleji di namo joinay yubo inde gubbe mo mide andi kay gubbe de ana jogi akilaji lobbi kambardum sema yoppida kore mun kidal yalla golleji di ana mbawi wadede to minisman dum fuddi mo intinde d'accord ende deno kala gubbe de fu ana jogi akilaji lobbi kambardum golleji moko fuddi gawo sappo e joy lewru men yabbin mide andi tumbututo joingol yubbe inde timay ka won koliti do wiide ka heewa ko heddien so min kebbi yubbo inde de min jaha kidalto tagal mu min fuddan golleji di tumbutu imade dum fu yo yalla mbawe sendude yimbele jidube golleji kawrangal e be yidaado
ki ne veulent pas de processus de paix
sekira bon jafoto yo dum mumini sendebu
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Yawe lutne le rezo ngaji di en puttiran do kuchala do wattu jono kawrtala no wonde wadde to kuchal to faabe jowto dogotorore mabbe wonde tonde tida laydi be joggi fa dido tida laaji piene dabareji dal do kawrtal dan ni be ngal yo walde dogotorore wonde tonde idum hani wadde to balde nayi sinu te ngartam fa do san do kambe ro be lo gobbe to nawtirtobe suudu dogotorore to san to be gonde hokkede hakkilaji lobbinobe kani tabirade bangal challal holitan wede wattu jono yimbe njohob dogotorobe dan bonde beeda ton le tem de refu be jey fa e chapan en jattom en jeno yom wattu jono sud dogotoro wondo to sante do bonde fiide dabareedo ido golleji lutte ngardan fa do yoro so do wattu jono be gonde fiide ton dabareedi fa be alhono be kanla nirde gallure mabbe de to yoro so to le majjo holi tawir sudu meere wondo ton do wadi kawrital kanye sudu sar wosi humindo kabar labal le lamu yoro so wattu jono ko ni faana mudu fa be to yel hono nokkule mabbe de fu kan labirde be jawdu be cubawdo wonono manaji goddi le gallure de be koliti di do gollidi ngara wattole yontere warore de secret do carte nyalawma do kabaruji meden di mi joti on sanne hedade he jojja me ka faande kedde hedade honno andirdon no do e seeda yontere meden de ana wodi wassalam.